tusobedde wiiki eno ekintu mukwano gwe kiyina amaanyi so tekifunirwa tritimenti bakwekasanda bekabaka pasirifiiti mikwano gy'ebiro bino nze kyankuyitiisa gyebya bibi yabivuddemu asiga nze kale yali amaze bwange ngebyo ebyalaafu nabiweere wange nyebumbe kyenawudde muganzi omuntu one yeeyisanga kakiiti bipingizo nyiganyiga nkamasi nzize ku kyagi ndifayo amaze okkeewa laavu ze banyiga muloke ebyo byaggwawo ensalo nazibuseewo kati bipingi tezimala bbanga bali ku furasingi ngeri ya simu kwegasibwa nti olw'okuba judisi walinyiga erya leediyo li ku basole bipingi simbasemu n'amaanyi kandeke kanyige ku lya regi mbyese babipinzeko mumala wekomye bitaddekolo okunkumule bino mbijjemu fyusi wambaka wamaneetaze sori kwepowa
Simbasemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya regi mbyese.